baravuga ati ubu ngubu ikintu tugiye kubakorera tugiye kubajyana muri stade nimushyika murishyura amafaranga ibihumbi 50 mwese nimumara kwishyura umuntu
umwe muri abo baturage bane bavuga ko baraye bahohotewe n'abo bita abasirikare ubwo bari bavuye kurangura amata mu baturanyi batunze inka byaragana hafi saa yine z'ijoro ry'uwa kane ushyira uwa gatanu uyaragaruka muri make kuko byagenze kugira ngo abo babasagarire bitwaje ingamba zo kurwanya icyorezo cya covid-19
buri mundi 5,000 ubundi tubare kuri mwigendere nababwira ati cyakoze njyewe 10,000 muri kuducanye n'umutware wanjye ntabwo twabibona ingewe ndi kubona twabona 5,000 ariko nabwo tukabibona tubigujije noneho ejo twagwa gucuruza amata tukayishyura
byabaye ngombwa ko babiri muri abo baturage bitabaza umuvandimwe wari imuhira ngo azanire amafaranga abo basirikare babone kubarekura uyu nawe avuga ko ahageze yasanze ababafasha ari abasirikare ndetse bafite imbunda ebyiri
bavuga ko bafashe umutekano wo kusanga abakinjira ngo hari n'abanyerondo genda baba bafashe kuri ayo matara bavuga ati wabaye nijoro bageze nsanga ahubwo n'abasirikare babiri bari bambaye inifomu bafite n'imbunda bambwiye ati tugezwe itanu cyacu tutakumbibahereza maze kubahereza bati noneho muhite ko mwikorera amata yanyu muhite ko mwigendera
nyuma yo gusangana umwe mu bo bari bafashe amafaranga agera ku 50,000 y'u Rwanda abo basirikare ngo bashatse kuyamwambura yose ku gahato abanza kuyabima ibyamubiriyemo gukubitwa no kurasa isasu mu rubavu mu buryo bugoranye ijwi rya Amerika yabashije kugera mu cyumba rwariyemo mu bitaro bya Gihundwe biragaragara ko imyambaro ndetse n'ibyo aryamyeho byose byahinduye ibara biba umutuku wijimye kubera amaraso menshi yavuye
turamubwira ati ngo zana amafaranga ufite dukure aya yacu asigaye turagusubiza tujya kubyanga abafite inkoni ubwo bayinkwese umutwe numva umutwe urazengereye numva ntayo ubwenge barambwira ngo icara hasi ahandi ndica umusirikare umwe aravuga ngo ubundi ntunya nawe imbwa wayimutesheje umutwe wayirasa umusirikare umwe ufite imbunda arakokeye abashije kumva nuko nabashije kumva bandashe abarangije baraza baransaka banjyana amafaranga nari mfite telefone nari nayibahaye ngo bahamagare banjyana amafaranga nari mfite n'ibyangombwa barangije barigendera
ndabona umubiri wose wuzuye amaraso iryo sasu cyangwa hari n'ibindi bikomere wagize
iryo sasu ikindi gikomere afite mu mutwe
ubu urumva amezi utanguba
urumva ndi kwirirwa cyane aha ngaha bandashe no mu mutwe
yabo ndetse n'abagenzi be bagasaba ko inzego zibishinzwe zikora akazi kazo bagahabwa ubutabera
icyo dusaba ko cyakorwa ni kimwe ubutabera ntibukurikizwe ababigizemo uruhare bahanwe buri wese akure mu isomo n'utekerezaga mu mutima we kugira urugomo ndetse no kugambirira ibikorwa by'iterabwoba cyangwa n'ibindi bitemewe
cyakorwa ni uko babashaka noneho bakansubiza ibyo nambuwe bakanambuza
icyo nasabaga cyakorwa nabwo ko hakomeza kuba iperereza nyine kugira ngo bagenzure neza barebe nimba bari abagizi ba nabi babasha gufatwa
mu byamenyekanye abo bagizi ba nabi bambuye aba baturage harimo amafaranga y'u Rwanda agera ku 80,000 ndetse na telefone ngendanwa kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru yaba ubuyobozi bw'akarere ka Rusizi ndetse n'ibiro by'umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda ntabari bagashatse kugira icyo batangaza ku byabaye inshuro zose twagerageje kuvugisha izi nzego zombi ku murongo wa telefone ntibyadukundiye yewe n'ubutumwa bugufi twabahaye bigaragara ko bwanabagezeho ntibabusubije baramutse bagize icyo badutangariza turabibatangariza mu makuru yacu ari imbere si ubwa mbere aha mu karere ka Rusizi humvikana urugomo n'ubujura bikozwe n'abitwaje intwaro yewe barimo n'abambaye impuzankano y'igisirikare cy'u Rwanda mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize wa 2022 nabwo abantu bitwaje intwaro bateye urugo rw'umuturage mu murenge wa Gihundwe basiga bishe umugore we mbere yo gusahura amafaranga asaga 400,000 y'u Rwanda ni mu gihe mu kwezi kwa 9 k'uwo mwaka naho abantu barimo abambaye umwambaro w'igisirikare cy'u Rwanda RDF bitwaje intwaro nabwo bakubise abaturage babiri mu murenge wa Mururu babasiga ari intere aho hose abaturage bagasaba ko abakora ibyo bakurikiranwa bakabiryozwa Denis Stokre Mutijima Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.